Yeah. Ho. Blue 3 and the boy GNL Samba. You know love is like uneven, right? The course is uneven, but when you get to the peak and times are hard, kakana.
Ofuna yakasera no itayo tulabe. Owo buzibu kona boto bumale. Ebe kumenye mutima njagala kubikomya. Temu kulaba te wali chikalubye. Obulina bakuwaga bakuwabye. Abo bateche babo baba kusubye. Zeno bula mubunso bede butalanguse. Kwonyiga te waba kusanyusa. Tomalirira kubireka.
Gana, obusibu bw'olugambo lwo lusaasaana emikwano mu saluno giwulira bwe girasana mbu boyfriend twamusanze akwana bukuteeka kubanga olina zamba ekyana ate nga sitanga MJ mu kyekinaana kibaluma bw'oyambuka buuza Juliana kati nkulaba onyiizo mumwe ogutadde mu nnyindo you're telling me that you're walking out that door ogendo tye wakapere noleka Salvador.
Yeah.